VOA. አሜሪካ ታጀርስቱ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያቲ ዳሜን ዳባ ምርግነማ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀቹ ረኮ ምርግነማ ከስመቱ ዩ ረኮሌንቱን ኢትዮጵያ ፊ አፍሪካ ከይሰት ማለክ ፈካቱ ማሪያቹ ጅር ናመዱ ማሪያቹ ሱ ጅርትለ ማሪንቱን ተንማለለ ዋዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኢማማት ቢዮት አፍሪካ ቲፍ ጋልቴ ካላክፍት የዳኒ ተንረተናሞን ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀቹ ክንዴሳ ረኮሌ ሙደምሱ ከታይ ታይ ክርስቲያን ጆሴፊ ፊ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ደመቢ ያላከታይ ነጋሳ ኦዶ ዱበዱብሴ ገርነሞስ እንደብስ
ክንደስቶን ወልገይቻ ከጀረኒት ደሜ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ተወገና ከታአን ኒክሰን ኦጉቱ ዋይሎ ተሳኒ ወጅን ተውዳን ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ጉርሙሌ ምርጋ ዋሱማ ከነነከ ብላክ አላያንስ ፎር ጀስቲስ ፊ ኮሚሽን ኢሚግሬሽን ዮካኒሞ ጎዳንሳ ኒውዮርክ አከስመስ ሰገንታ ራዲዮ ኦሮሞ ዋን ማን ዋን ቮት ጀድ ወጅን ወልገይ ዋይ ምርጋ ለነማ ኦሮሞ ቲፍ ሰቦት ኢትዮጵያ ኬሳ ክንደሰን ቅንዴሶተ ከነኬሳ ቶኮ ደሜ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ትትጋፈተማን ዲሞታ ተተማ ቲ ዋይ ክርስቲያን ጆሴፍ ዋይ ምርገድ ለነማ ኢትዮጵያ ኬሱማ ዋይ ኢታ ምርገድ ለነማ ኦሮሞ ቆረቹ ትሴኑ ሳኒ ዱራ ዋይ ኢታ ምርጋ ፖሊሲን አሜሪካ ኬሰት ገጌሱፍ ሎጊ ሰኝ አሜሪካ ኬሰት ገጌሰሙረቲ ከንቀብሳዋን ቱረን ተውዱበቱ ቢዮታ ከኮሪያ ጃፓኒ ፊሊፒንስ ከሰት ወጀቹ ሳኒለ ዱበተኒ ጅሩ በርኖኒ ሳኒ ዋይ ጅሩ ጅሬኛ ጠለነማ ዮካኒሞ አንትሮፖሎጂ ተው ከንዱበተን ሚስተር ጆሴፍ ቦደ ኢትዮጵያ ደመኒ ማኔም በርኖታ ቢየቴ አደዳ ከሰት በርሲሱ ማንተጃጅሉ ሳኒለ ዱበተኒ ጅሩ አከሚት ዲማ ምርገ ጠለነማ ኢትዮጵያ ከሳ ቆረቹ አከጀልቀበን አከነቲብሰን
I got into Amnesty International and I found out about their Oromo report. But I was already aware of the situation that was going on
in Gar Amnesty International Ufen Gabasa San Way Oromo Ratti Barresan Arge Duranu Wan Ethiopia Ke Satti Dema Jiru Nam Bekan Ture Kanat Chala Tijirenya Kotti Iba Guddagode Mormilen Gegge Samun Internet In Chitun Karawanu Guramun Ummata Sodachise Ummanni Socho Sodate Gari Mormi Gegge Samu Sodate ካን ሞተርካንፊ ሞቱማ ሶዳቴ ደንቀሜ ጀሩ ሚስተር ጆሴፍ ዋይ ምርገድ ለነማ ኡመቶ ሮሞቲቭ ሰቦት ኢትዮጵያ ከብሮረት ወልገይን ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ትገጌ ሰማጅሩኩን ካዮንሳ ማለከተ የለን ኡፊብሰኒ ጅሩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከደሜ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ትትጋፈተማን ዲሞታ ተተማ ሚስተር ጆሴፍ
ቱ ትራይ ኤንድ ሻይን a message on to Ethiopia and on to the Oromo people what's going on there
ወን ኢትዮጵያ ከሰት ዴማጅሩ ወን ኦሮሞ ረት ዴማጅሩ ኢፈባሱፊ አሜሪካኖኒ ሰበባ ደዳራ ከንከይ ዋይ ኢትዮጵያ ሁበናን ቀበን ጭንቁሳችት ሞቱማ ኢትዮጵያ አመታይ ታረጅሩን ገገ ሰማጅሩ ኢሳኑ በቺሱ ዳፍ ጨራቃጅራ ወንደ ጫላሞ ኡመን አሜሪካ ዋናካ ኦፊቶ ወይቲ ዋን ሞቱማን አሜሪካ ኢትዮጵያ ከሰት ጎቻጅሩሌ ኢሳኑ በቺሱ ፈና ገባሳን አምነስቲ ረጫላንሳ ዋይ ከና ባየ ጀደጅራ ዋይ ጎቻ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጌጌስ ቆፋ ቶንታኔ ዋይ ጎቻ ሞቱማን አሜሪካ ጌጌሱለ ኡመት አሜሪካ ወጪሱ ፈና አኩምን አሜሪካ ኢማከናፍ ዱበቱለ ፈና ጀረኒጅሩ በረታ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ኦጀታ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከደሜ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ከታን ቲ ዋይ ክርስቲያን ጆሴፍ የሮ በርሲሱማን ኢትዮጵያ ከሰ ቱረኒቲ ዋይ ኡመቶሮሞፍ ዋይ ሞርሚ ኦሮሞ ማላኩ በተንል አከነጀቹን ይፍሰን
What I have observed is that the Oromo people want to be able to hold on
ዋን አነርጌ ሁበደ ኡመን ኦሮሞ አዳሳ ቀበቴ ጉድፈቴ ትንጅራቹ ፈዳ አቺ ኡፈሴና ሳለ አከሱማ ወንኩን ጃሮታፍ ዴማቱሬ በረኩም ለማፍቁደቶኮ አሲሞ ጫላት ጉደታ ዱፌ የሮዋይ ማስተር ፕላኒ አሳውሙ ጀልቀብሰነ አነችንቱሬ መቃዱምት ሱንዩ አናፍ መራቱማዳ የሮዋይ ማስተር ፕላኒ ኦዴሰሙ ጀልቀበፊ ከነንፍፍኔ በበልሱ ያለን ገራ ለፎሮሞቲ ፈጋተኒ ሴኑፍቱሬ ኩንሞ አፋኑ መትቻ አፋኑ ሮሞራ ገራፋነ ማራቲ ጅጅራ አዳው መትቻ ጅጅራ ስርነ በርኖታው መትቻ ጅጅራ ኡመን ኦሮሞ ኤኙማሳ ኢብሰቹ ሳቲፍ ጭንቁርፈማጅራ ኩን ኢትዮጵያ ከሰት ጉርሙሌ አደዳረት እናራው ተመርገንጅራ kundu guginsa saba laafisame geggeessamu jedhee yaada. Takkaatti ummata kumoota lakkaa'aman fixu jechuutu hin taane ummanni bilisummaadhaan dubbachuu hin danda'u. Yeroo ummanni mormiisaa dhageessisu ni ajjeesu ni dhamamsiisu. Yeroo namoonni oduu haaraa barreessan ni dhamamsiisu. Waa'ee ummata Itoophiyaa keessatti dhiittaa, cunqursaa, shororkeessa hamaa jala jiruuti kan dubbataa jirru jedhu Mr. Joosef. Walgahii waa'ee mirga dhandhamaa Oromootiif saboota biroo Kolombiyaa Yuunivarsiitii keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti beektonni biyyoota alaaf kan hawaasaalee Oromoof saboota Itoophiyaa kabiroollee kan dubbatan ta'uu dubbatanii jiru. Kanneen keessaa hoogganaa gurmuu deeggarsaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Idil-Addunyaa kataan obbo Nageessaa Oddoo Duubee tokko ta'uullee nuuf ibsanii jiru. Yeroo ammaa bakka walgahiin itti gaggeessamu magaalaa Niiyoorkitti bilbiluudhaan obbo Nageessaas telefoonaan argadheen jira. Ittiin ka'iinsa walgahii kana akkana jechuudhaan ibsan.
Akkuma beekamu bara 2014 ji'a Mee irraa kaasee barataa fi uummanni Oromoo walumaa gala jechuu danda'ama. Maaster pilaanii yookaan immoo saaminsa lafaallee jechuu dandeenya mormuudhaan mormii guddaa agarsiisee jira. Sochiin kun immoo November 12 yookaan immoo 12 bara 2015 kaasee caalumattuu guddachaa dhufee guutuu Oromiyaa waliin gahee guutuu Oromiyaa qofatti hin dhaabanne. Naannoon Amaaraallee gaafilee isaan fakkaatu gaafilee. Eenyummaa walqaayitiin walqabate biyyi sun sochii guddaa keessa galtee wanni kun sadarkaa san qofatti adoon dhaabatin hanga mootummaan yeroo adda addaa dhiifamatti gaafatee achi caalumattuu dubbiin hammaachaa dhufee jennaan hagaa labsii yeroo muddamaa labsuu ga'ee jira. Kana keessatti egaa lubbuu nama baay'eetti gaagamee jira. Lubbuu nama baay'ee dhabamee ajjeefamee jira. Namni baay'een sarbiinsi mirga namoomaa cimaan biyya san keessan raawwatamee jira. Kana nu warra Oromoo qofa yookaan immoo Koongireesii Federaalistii Oromoo qofa adoo hin ta'in dhaabbileen mirga namoomaa kan akka Human Rights Watch, Amnesty International fi warri biraalleen ragaa gahaa waliin waan qabanuu fi waan sirritti addunyaan beeke jechuudha. Dabalataan immoo eegii fayyisaa leellisaa Raayo Olompik irratti harka walqaxxaamursuudhaan mormii argisiise. Asitti immoo caalumatti wanni kun kavareejii addunyaa dhaggate jechuudha. Bara darbe apriilii keessa koora Amnesty International kan waggaadhaa irratti hirmaachuudhaan nama amma kora kana qindeesse yookaan immoo Nick Ogutu jedhamu kana wal baranne ergii gaafasiitii waan Oromoo kana jala deemu jalqabe. Namni kun nama Amnesty International qindeessu jechuudha Kolombiyaa Yuunivarsiitii keessatti. Namni kun booda immoo initiatiivii kana fudhatee dubbiin Oromoo kun miidiyaallee attenshinii addunyaa hedduu argachaa akkuma dhufteen barattoota Kolombiyaa Yuunivarsiitii wajjii ta'ee yuunivarsitichaan wal dubbatanii yuunivarsiticha ispoonsor godhee Rally for Justice in Ethiopia, Oromos and Other Marginalized Communities maqaa jedhuun yookaan immoo Oromo Justice Conference and Rally jedhuun konferensii tokko gochuuf akkasumas raalii gochuudhaaf caalumattu xiyyeeffannaa addunyaatii fi biyya san keessatti Oromoo fi saboonni biraa cunqurfaman haqa argachuu qaban kan jedhuun intenshinii kana.
Haala mirga dhandhamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru akkamitti ilaalta? Ragaalee qabatama maal harkaa qabda? Arra maal dhiyeessuuf deemta obbo Nageessa?
Ani garagaan akka waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo irraati dhufetti namoonni maqaa waliinii fi ajjechan irra raawwatame listii isaanii ni qabna. Gahaallee ta'uu baatu jechuun guutuu argachuun rakkisaadha. Isa kana ka achirra pirezenti godhadoon ta'in bifa dookumentiitiin jaarmiyaalee barbaachisu jaarmiyaa United Nation Human Rights irraa nami argamu jira. Namoota kanaa fi jaarmiyaalee biraatti caaluma kana fayyadamnee galchuu yaala. Gama biraatiin immoo haga keessattuu labsii yeroo muddamaa labsamee as sarbiinsi mirgaa biyya san keessatti jiruuf keessattuu saba Oromoo irra gaggeeffamaa jiru caalumattuu waan hammaateef isa kanaan wal qabatee waan waliin qabanne ka waajjirri Koongireesii Oromoo ta'ee warri biraa waliin qabe hin qabna. Dabalataan immoo akkuma beekamu yeroo ammaa hooggantoonni siyaasaa keenya ka Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee haalli isaan itti hidhamaniif haalli isaan keessa jiran haalli qabiinsa isaaniillee dabalatee haala hammaachaatti dhufe jira. Akkasuma immoo mootummaan gara biraatiin paartiilee siyaasaa waliin hin haasawa jechuudhaan gama biraatiin qoosa yookaan tapha biraatiin jira. Waan jaskarii dhugaadhaan haasawu deemuusaa argisiisu hooggantoota siyaasaa kana hiikuudhaan argisiisu sila qabu kana adoon godhin. Akkasumatti wanni kunis jira keessattu jechuudha namoota Oromoo haga ammaa ajjeefameef haqee argamuu akka qabu qorannoon qaama bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu kanaan dura Human Rights Watch fallee fi jaarmiyaaleen bira gaafatanii turan United Nation Human Rights Commission illeen gaafatee mootummaan Itoophiyaa dide san akka dubbiin sun ammas dhiibbaa qaamota adda addaatiin cimee itti fufu
qorannoon sun akka gaggeeffamu hoggantoonni siyaasaatii fi ammoo namoonni biraa hidhamtoonni siyaasaa biyya sanii hundi akka gadhiifaman keessattuu jechuudha. Resolution 128 ka jedhamu ka bakka bu'oota ummataa yookaan yuunaayitid isteetsitti dhiyaachuu jiru kunis akka deeggarsa gahaa argatu dhimmoota kanaan wal qabsiiseeti wanni an pireezenti godhu.
Maal irraa eegdu walgayii kanarraa? Kana booda maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Wanni eennu tokkoffaan xiyyeeffannaa argataa miidiyaaleen addunyaadhaa caalumattuu dhimma Oromoo kanaaf xiyyeeffannaa argatta tokko. Inni lammeessoo ammoo nuhuuttu Oromoo qofattu hiriira bahaa ture. Caalumattuu warri biraa yuunivarsiitiileen biraalleen jechuudha. Ammas Oromoonis kanarraa argee barattoonni Oromootiif hojjettoonni Oromoo bakkuma jiranutti yuunivarsiitiilee adda addaa biyyoota adda addaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaayyuu bakka baay'ee jira. Minnesota qabee yuunivarsiitonni inishiyeetivii fiitiin akka waan akkanaa kan ispoonsar godhanii barataan itti hirmaatee waan kana godhuu danda'anu wanni kun baratamaa deema jennee abdanna. Waan keenya nu qofa dubbachuu adoon ta'e warri biraa nu dubbachuu jalqabuun immoo dhiibbaa guddaa mootummaa biyya sanii irratti illee fidaa ilaalcha addunyaallee jijjiiruu irratti dhiibbaa guddaa waan ta'eef jalqabi kun tarkaaffii guddaa tokko tarkaaffiin kun cimee itti fuufaa.
Amnesty Internationalitti itti gaafatamaan dhimmoota hatattamaa Akadamee Yuunivarsiitii Kolombiyaa Mr. Joosefis akkana jedhu.
Begin a campaign around this report that was generated by Amnesty and around the atrocities that the Oromo people are being forced to endure. We want a consistent campaign. So like this is the launching of a
kun jalqabbii duula keenyaati. Miidhaa ummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru laalchisee gabaasa Amnesty International baase irratti hundaa'uudhaan duula walitti fufee geggeessamuu feena. Kun jalqabbii isaati. Duulli kun booda duula guutummaa biyya kanaatti geggeessamu ta'a jennee abdii qabna. Kun immoo hawaasaalee Itiyoophiyaa adda addaa Waashingtan DC, Virginiyaa, Teksaas keessa jiraniin geggeessama. Teksaas keessa hawaasni hedduun akka jiru nan beeka. Kaaliforniyaa, Minnesotaa keessas akkasuma. Hawaasni kun walgayii keenya kana waliin hiriira. Nuti immoo gurmuu biyyoolessaati. As Ameerikaa keessattiif miidiyaa hawaasummaa irratti. Kun akka uummanni Ameerikaa maal akka Itiyoophiyaa keessatti geggeessamu hubannaa argatuuf mallattoo ol kaasa. Calluma jennee oduu irratti haala jiru qofa hordofu otoo hin taane wanni Afrikaa keessatti deemaa jiru keessatti qooda Ameerikaan qabullee hubachiisna. Kanneen aangoo qaban hundinuu maal akka gochaa jiran hubachiisnaa jedhu Mr. Joosef. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan Mr. T.Y. Christian Joseph Amnesty International damee Columbia University irraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee gurmuu deeggarsa Kongiresa Federaala Oromoo idil addunyaa irraa guddaan galatoomsadha. Qophii kiyyas kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.